Records.
Wakisema tutachana, ongeza nipenda zaidi ya jana. Wakitamani tuzunike, tufanishe. Baby nipe tena kama jana. Wanatamani ni bubu jike.
Tell you, I'm not doing.